is a new vibe.
It's Gibran on the beat.
Mimi ni japo bado naona makosa unanitendea, liche wema wangu ule upendo wangu kwako, kwa marafiki unaniponea na kunipa machungu. Ule upendo wa zati nimekupa, bado meniona siyo wa maana, kinyacha wewe mama napata wapi mwingine. Unataka vyote kwa pupa, ile vingine vina maana, kinachokuponza tamaa au sikufikishi pengine.
Let's go.